Violeti Sumeya Ribe na Bamburio Lete raha Leo twaiona Harusi nzuri Ya wawili Wala pendana Hamisi Twakupa Violeti Haitokuwa leo wamebaki kuwaza waza Kujema upangwa nae mola Nasi tuwa wambea nuwa njema Mba mdogo kadidina mlewa Kumefika waseni watoto Gebe Doenende Gumaramame Rinenda Nadine Nyakahozi Nadada Elisi Gumaramame Rinenda Rinenda Bamburi Reru Zalunganywa Gumaramame Rinenda Violeti Mutasomana Gumaramame Berinenda Bila kuwasahau Marehemu Baba Aaron Na marehemu Mama Bahati Tatumai meridia Ndoa ya Baba Mazunga, Mama Aisha, na mwana misi, wafoka kaza mwana, amisi leo ameamua, Violeti ni wake wa maisha, wipi zako wakupokea, dada mgeni. Malipona mwanasha Dada pazia Na dada momo Wakukari Misha nyumbani Violeti Leusema baiba Nibe nipasi Bamburi ya kungoja Shemegi zako Leo wakupokea Saidi na kaka na soro Ulagebe Ndowe nendea Gumaramame Rinenda Ulagenye nyakahozi Na dada Elisi Gumaramame Rinenda Rinenda bamburi Gumaramame Berinenda Mamisina Violeti Mutasomana Gumaramame Berinenda Saxo Solo Siki Asenas Banda Utunzi wa Sir Alex Maitha Jamani harusi tunao hatuna Zegede, zegede, zegede Kina mama oe wapi bibi harusi Violeti Sumeya Bamburi na ribe oe Hata mtoto wetu Adela Run Amefurahia ndoa hii Cheza, cheza, cheza Ulagebe no wenende ha gumarama me erinenda la tenya nyakahozi na dada elisiwe gumarama me erinenda na bamburi rero tanunganywa ha gumarama me erinenda Violeti Mutatomana Gomara mame Berinen.